Simba mnyama wa mbugani, anaunguruma uwanjani. Uwanjani fungia watoto wadogo chumbani.
Hey, kujiliza kinyau nyau.
Vipi?
Simba mla nyama mifupa
ya fisi.
Kwa choki timu cha kufunga
kijiji,
wezi kutamba kwa wazee
wa jiji.
Vum vum onda kumbe sio onda, kibata vuzi tena kimeo. Na kama sio simba basi uwe ujinga, ushindi utauona kwenye video. Simba ukipima na kupa majibu, kama umevimba na tumbwa majipu. Kija moto taondoka majivu, wendo kongane naza kwenye uivu. Simba kwani shingapi? Bana hey, nipe jezi, nipe ticket. Simba, you wanna know what happened? Simba ubisho, ubisho ndo atuta.
Simba, 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 Simba.
Oya champion, sema now.
Simba, 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 Simba.
Watu anakwenda na kwenda pass pass.
Nyama Simba na mpira chenga kati.
Na shanga hit ni kwa stranger bus. Don't play boy, this is dangerous. Simba Sports Club, chama la wamba. Ukituwekia vanga na kuchezea samba. So wasi wangenga ngenga udananda. Kujipamba pamba fakuna kandanda. Na kila akiingia kwenye anga, piga mashuti makari wakatunge shanga. Afun pigio lete ushamba, na kufunga wewe na aliyekupa namba.
Simba, 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 Simba,
Boss City.
Simba, Simba.
Oya champion, Simba now.
Simba, Simba,
Boss City.
Simba, Simba,
Simba chama la kiboss. Champions. Now take a pick, pose. What to Simba yo?
Oh, wow.
Did I cut you what it
takes? Oh, wow.
Rabra Simba yo?
Oh, wow.
Mana nani na kawa weka?
Hey. Oh, wow.
Big boss model G. Sisi ndo wazee wa kazi, ukikaa mbele tunakupanda ngazi. Lete mpira maneno wa ushangazi, na tutaki ushabiki mandazi.